uyalalela ngapha nangapha mina ngizwa ngo oje Yesu sengibathengi yezwa abadala nabancane bakhuluma ngo oje ngizwa ngo Jesu
Jesus, que somos Jesus.